watoto wetu wanakula vitu ambavyo viko na sumu, madawa ambayo yako na kemikali hatari. Vijana wamepotelea kwa pombe na madawa, vijana wanaume, vijana wasichana. Sisi kama wazazi na viongozi hatutaketi tungojee kuona kizazi kizima kikiangamia, kwa sababu kesho hatuna uhakika. Tuko na watu ambao wataketi hapa kama viongozi. We are not sure that tomorrow we have members of parliament and MCAs. We are not sure we have police officers and teachers. We are not sure we have parents tomorrow, because those children are lost. Kwa hivyo vile tunapigana na magaidi, vile tunapigana na wezi wa mifugo, vile tunapigana na wao wengine nimesema, tumetangaza vita vile kupigana na wale ambao wanauzia watoto wetu pombe ambaye si haramu, haijapimwa, haiko na afya, na imewekwa makemikali na vitu zingine kule ndani ambayo inadhuru afya ya watoto wetu. We are going to start a war against illicit and chemical-laced alcohol, drugs and psychotropic substances.